Amisom ayaa jawaab ka bixisay eedeymaha ay u jeedisay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Daawud Aweys ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray afhayeenka Amisom Eloy Yaw. Warbixintan ayuuna inooga diyaariyey.
Eloy Yaw, afhayeenka Amisom oo ku sugan Muqdisho, ayaa ugu horreyntii ka hadlay dareenkooda ku aadan eedeymaha kaga yimid Human Rights Watch.
Yes, we have taken good note of this allegation. They will be properly investigated.
Waxa uu yiri, waana lagu wargeliyey eedeymahan, baaritaan ayaana samayn doonaa, waxaana la qaadi doonaa tallaabooyinka ku habboon haddii ay dhab noqdaan. Waxaan taasi ku salayn doonaa siyaasadda midowga Afrika ah inaan haba yaraatee loo dulqaadan wax tacaddi ah oo ka dhana waajibaadka ciidamada nabad ilaalinta. Dhanka kale, waxaan su'aal ka qabnaa qaabka Human Rights Watch ay wajahday baaritaankeeda. Taana ulama jeedo inaan difaacayno ama baan dafirayo inay wax dhaceen, waayo kiisaska yare ay soo bandhigeen ayaa waxay ka dhigeen sida iyadoo ciidamada midowga Afrika oo dhan ay wax geysteen, sababtoo ah waa xaqiiqo in ciidamada midowga Afrika badankooda ay si wanaagsan u dhaqmeen tan iyo intii loo xilsaaray hawsha ay hayaan. Waxa uu intaa ku darin ciidamada Amisom ee haatan jooga Soomaaliya oo tiradoodu gaarayo 23,000, kuwaasoo intooda badan qasab, kuwaasoo dhammaantood qasab ay ku tahay inay raacaan hannaanka waafaqsan gudashada waajibaadkooda ee ka madax bannaan tacaddiga iyo dhaqan xumada.
And I think the human sacrifices and achievement and also the commitment of
ma habboona in guulaha ay gaareen iyo nafurnimada ay muujiyeen ciidamada midowga Afrika si xun loo fasiran ama badusha loo wada saarin falal xunxun oo dhacay mar kale. Waxaan caddaynayaa inaanan difaacin eedeymaha loo soo jeeday ciidamada midowga Afrika. Waxaan dhaliilayaa Human Rights Watch oon si wanaagsan inoola shaqeyn dhanka baaritaankani. 2-3 bilood ka hor waxaan warqad ka helnay Human Rights Watch, si qayxan ayaana uga jawaabnay waxyaabaha ayna soo weydiiyeen. Ciidamada Amisom ayaa hore waxaa loogu jeedinayay eedeymo la xiriira kutumasho xuquuqda aadanaha inay ku kacaan, walow ay midowga Afrika beenisay eedeymahaasi. Haddaba eedeymahan la xiriira tacadiyada dhanka jinsiga ma laga yaabaa inay sii dhaawacdo kalsoonidii shacabka ay ku qabeen ciidamada Amisom. Mar kale, Mr. Yao,
the alleged cases can have some impact on the trust level.
Eedeymahan saameyn ayay ku yeelan karaan kalsoonida lagu qabo ciidamadeena, laakiin baaritaanada aan samayn doono ayaa noqon doona kuwo si waadixa loo sameeyo cid kastana ay ogaan doonto qaabka loo wado. Sidan hore u sheegay, ciidamadeena badankooda si wanaagsan ayay u dhaqmaan, qaybaha aan ka howlgalnay oo dhanna waxaa ka jira xiriir fiican oo u dhexeeya ciidamada iyo shacabka, waayo waxay Amisom halkaasi ka fulisaa mashaariic horumarineed oo badan, shacabkuna taasi way ku faraxsan yihiin. Waxaa afhayeenka Amisom uu sheegay inaan war u hayn waqtiga baaritaanka u qaadan doono, balse lagu wargelin doono dhammaan dalalka ciidamada ka soo jeedaan tallaabooyinka la qaadi doono, kuwaasoo uu sheegay inay waafaqsanaan doonaan xeerarka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika. Waxaa warbixintani Human Rights Watch ay kusoo beegmaysaa iyadoo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ay dalka ka wadaan ciidamada Amisom iyo kuwa qaranka ee Soomaaliya.